nani malaika nandi busenga nensije yo joli nenkuwa kubyenina na era manyi mukama kabaka sebo wenga bokebere mitima echo nacho chimanyi mazimo muntu omulungi ataleka abali mu muliro nsoba kuwechi omuntu omulungi atakuleka neboba magombe ye mukama yani alina obuvumu ngagwe sebo ayimirira n'abantu bo ne bwe babanga bali mu katyabaga ne bwaba taata kabe mame mpologoma nge bagobye adduka emisinde n'akuleka waawo awonye obulamu kale sirirekayo kuyimba ku linnya ly'omukama wadakiruka ekiseera kyonaolerawo n'eriku ziro gye tusooka bwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga bafuuka musawo basinga abayala bakutanda ye gw'emmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo buli bulamu ensi bwe yeetaaga abataali na mikwano ku nsi bafuuka mukwano gwabwe abataali na bazadde ku nsi bafuuka muzadde asinga bwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga zalumanga mafuka musawo wasinga abayala bakutanda yegwemere nsi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo buli bulamu ensi bwe yeetaaga abataali na mikwano ku nsi wafuuka mukwano gwabwe abataali na bazadde ku nsi wafuuka muzadde sola mu mawanga kuchine naba badde yo kasasiro ne kubafula bomuwendo teyera bila tata ya domba sebanga umasiga ya juki ya lazalo na muonya magombe na wakumanyi tatuaga la lwanda bikaze tulabika obalwa sente kabaka Daudi ya mujja mukiralo welinda mukama achusabo tasubira nabajja mu kiramu oyo mukama sitani ne yali yawambanga balinga Saulo abajja ko buzibe kale sirirekayo kutenda linnya lyo mukama wajulule ensozi mu buyinza bwo kabaka ate nazo ne zitamanya bwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga musawo wasinga abayala bakutanda yegw'emmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo buli bulamu ensi bye yeetaaga abataali na mikwano ku nsi Yes.